falahia tu ke motu ko niwe fikai. Whakaue kua mua e mga hone. Ke whakatu tarai e wharumela ke he tau maroro sino hata tōru tungani. Ne whata usi tu mau he tau uawha i tau puosi ha ako ngō mari. Koe whakatu tarai boa ke awhiawhini. Koe hanga au ia ke tulaki nei wai koe cocaine, ne kua une hake tua ie lahi he motu nei ko New Zealand. Si lahi e nā kaimitaki ke tau maroro sino hata tūru. Koe tulakia nei ne mua mai he motu ko Amerika Tonga, mai hea kau nei wā koe koka. Numela taha, koe tulaki e cocaine. Ma natu e tau tōru, koe tūlaki, koe matakupu ke whakamaama aki e tau vailākau ke kaike ke whakaongai, ke sino tō hiki e ngā huahuanga he uho uru he tangatane whakaongai. Hanei e wharu tau mena ke iloa, ke he tūlaki nei koe cocaine. Tonu hia ke taha aki, koe pauta sea ne mua mai hea kau ne ngoae koe koka. Koe vai tulaki nei, ne whakaameane, pake ke whakaameane aki e ngā hua hua anga e sino. Koe whakamua, koe tapaka mai he cocaine ne loae koe freebase. Ne mua mai he lakua ke e ifa. Pia fuki ka whaonga e pauta lako whalaoa koe baking soda ia, ne mua ai e tapaka koe crack. Tonu hia ke uaki. Pe, bavilahi, koe whaonga nga ka pakaweawe ai e blood pressure, poe whakatoru nga e blood pressure e sino, poe tota toru nga ia, whakavave fōki e whawhango mo e whakavela he sino. Tō ai whakawhia kai fōki, ngāro e whia kai, sinā kai whia mohe fōki e tangata. Tō manatu marorola e fōki e sino, koe mga aho ka hifo mai ai e toto tōrunga. Tō ai mana manatu mitaki, koe hau hau wā, fōki e sino maroro. Tono hia ke toruaki. Tō whakamaona ai e uhuru. Koe whakaonga he waila kau nei. Ke whakatututu ai e sino. Si tō whakatū ai fōki e tupo tupo he ase. Moe tō whakatū ai fōki e tau ngā hua wānga he tau mā solo he hala whawhango. Tō hai ai fōki e whia whia lahi he uho uru he tangataka sa aonga e e waila kau nei koe cocaine. Koe menaha nei ne whai whia whakaonga lai tū mauai he tau tangata e waila kau nei. Koe tonu hia ke whaaki. Koe whakaonga anga he cocaine ke whakakerea ki a siviri. Tō whakapūkiluai e tau hoko hoko tōto he ase, mo e whakarahua hua lohi, mo e uka e ase, ke whakawhano e tōto ke sino katoa. Koe mela nei fōki, ka whakamamahi ai, e whatawhata. Koe angina ia, po ke mua ai, e oho he ase, koe heart attack. Tonu hia ke rimaaki, tō whakakelea ai fōki e muke nā kaila whanauia. Tō whakatō e tama nā kaila mauia mo e maopopo ke whanau. Tō whakamari kise ake fōki e tau whanau tuoi he muke kai nā kaila hokoia e mga aho. Po uki, sipihia fōki mwere kua ke tau mata, mwere kerea he tau puruhuia tua. koe tau muke muke foki, ne kua lawia he whaonganga he kokeine. I loto he manawa he matua fifini, ne kua maua ai foki, e nā kai manako, mo e nā kai haiai e mahani mitaki, po ke mahani to tonu. Tonu hia ke onoaki, to hiki he kokeine e mahani tangata, ko loutolu ne whaonga e kokeine, to hau hau alahi, moe tua hā mena noa, to gisia mena foki, lo ngona mena nā kai mōori ka nā kai mōori, to nā kai mana manatu mitaki, kū moe ita noa, moe mana manatu a ngā kua nā kai lata, koe whakatū tala ngahi a fia finei, hā kua lahi mahak, e tau whakaonganga ne kua kisia ai, he tau sivianga, he tau wai, he tohi, he tau matakawe no nofa tangata poa ki inu silani nei. Lahi e whakaonganga he wai la kau nei, he tau fuata, kai nā kai kolo toru ni ne whakaonga. Toko longa foki e tau mamatua ne whakaonga. To lahi foki e tau tupe whamore, mo e tau tupe moa mai ai, ialo tūru ne whafua ai e tau tūra ki nei. Manatu foki, ke kaeke ke whai tupe tupe a koe, po ke wari po ke hauhaua, kua lata ia koe ke moa taha whakatū talanga. Mai he tātangatanga hua mai ia penina trust. Koe nu mela nā kai whaitatungi ki hea mai a koe kiai, koe o baru o o, ono ua lima, ua whā ua. Koe nu mela ia liu what. Ta hau foki, koe o baru o o, ono ua lima, ua whā ua. Poki nu mela hāko foki kai ke mana kwa koe ki tūtā ki au, koe 027-293-8107. Kako numero tutungia ya. Koe numero ni atu ni nei fwa mua koe ovaru o o ono ua lima, ua fa ua. Ke hea mai ni a koe ki fadutala mai tasi pia 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 malako koe ke tutala moe tatangata. Ke tause haa ua whikau ni ko tupi tupi a koe kiai. Kia munuina e waha tapu nei hatau tolu a kua whamunuina kia whakaue. Kua whakamunuina he atua da tūru he mahala ni, whakaue he whanonganoa mai tū mau, ko hāloa sikona a nei ko mame he atu. Ou e tūro.
Come on, dance. Tu amor es full, tu bola y Like that, and how we do it like this.
Make some noise!
Throw your hands in the air.
Open up.
Papa, hipo, hipo, no, 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 Yeah.